Mfanekiso wemashumi amabini alobusupha ukuva ilivi lomdimo ebakresti kimihla yohle beva ilivi lebhayibheli balebuke mdimo ngokumabhelwa etonini tabo mukrestu akalwi mukrestu akafebi uyetate titho letilogiye akasebeteli midimo yemala kepha umoya uhalako kuye omnika imadla ukuthi lethi atiyekele